USA this Saturday and Sunday on The Voice of...
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddayada subaxnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. waa subaxnimo arbaca ah bisha februarina ay 8 tahay sanadka 2023-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka ee afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. waxaana idinla socodsiinaya anu ah ismaaciil xuseen farjar. idaacaddeenna saaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbad uu goordhow uu jeediyey madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden una jeediyey shacabka Maraykanka, taas oo ah khudbadda loo yaqaano State of the Union oo ay madaxda Maraykanku sannadkiiba mar shacabka kula hadlaan.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up.
Sheekada Maraykanku waa mid ku salaysan horumar iyo adkaysi. waxaynu nahay dalka keliya ee ka soo kabta dhibaato kasta oo soo food saarta, isla marka uu ka baxona si xoogaysta. kaasi waxaa madaxweyne Joe Biden goordhow ayaad khudbaddaasi maqli doontaan iyo weliba falanqayn. sidoo kale waxaad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaalida. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa khudbad sanadeedkiisii ka horjeediyey labada gole ee Kongareska Maraykanka, isagoo khudbaddiisa kaga hadlay guulaha uu gaadhay intii uu xafiiska joogay iyo weliba qorshayaashiisa. arrimaha uu sida gaarka ah diiradda u saaray waxaa ka mid ah siyaasaddiisa dhaqaalaha gudaha oo ay ku jirto codsi uu u jeediyey xisbiga mucaaradka ah ee jamhuuriga si ay u wada shaqeeyaan. madaxweyne Joe Biden ayaa soo bandhigay sida maamulkiisu uu u dejiyey siyaasadihii lagaga soo kabtay saameyntii dhaqaale ee xanuunka COVID-19, isaga oo sheegay in haatan uu Maraykanka gaadhsiiyey in uu abuuray fursadihii shaqo ee ugu badnaa ee madaxweyne la doortay uu 4 sano ku abuuro, wuxuuna sheegay in 2 sano oo xafiiska joogay in uu abuuray in ka badan 2.7 milyan oo shaqo. madaxweyne Joe Biden ayaa soo hadal qaaday sinaan la'aanta dhinaca cashuuraha, gaar ahaan in shirkadaha waaweyne aanay bixinin cashuurihii laga rabay, isaga oo sheegay in sharci cusub oo uu saxeexay in uu horseedayo in shirkadaha balaayiinta dollar sameeyaa in la cashuuro ilaa 15%. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa diiradda ku saaray qodobo kala duwan oo taabanaya ammaanka, xiriirka Maraykanka ee caalamka, iyo weliba qodobo kale. khudbaddaas oo faahfaahsanna goordhow ayaad maqli doontaan. tirada dadka ku dhintay dhulgariiradii xooganaa ee ku dhuftay dalka Turkiga iyo Siriya salaasadii ayaa gaadhay in ka badan 7,800 oo ruux. kooxaha gurmadka ayaa isku dayaya in ay naf ku gaadhaan dad badan oo ku go'doonsan guryaha ku dumay oo ay ku hoos jiraan xilli uu jiro qabow aad u daran oo ah xilliga jiilaalka. qaramada midoobay ayaa ka digtay in kumanaan caruur ah ay ku jiri karaan dadka dhintay. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay 3 bil oo xaalad degdeg ah oo la geliyey ilaa 10 gobol oo uu saameeyey dhulgariirku. dhulgariirkii koowaad ayaa xadigiisu ahaa 7.8, halka kii xigeyna lagu qiyaasay 7.5. labaduba waxay garaaceen koonfurta Turkiga iyo waqooyiga dalka Siriya. dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaane. waxaa goordhoweyd soo gabagabowday khudbad uu jeediyey madaxweyne Joe Biden kulana hadlay shacabka Maraykanka. khudbadan oo lagu magacaabo State of the Union ayaa ah fariin sanadla ah oo uu madaxweynaha Mareykanku ka horjeediyo xarunta Kongareska oo ay si wada jir ah u wada fadhiyaan xubnaha Kongareska ee Mareykanku. Khudbadaasi waxaa daawaday wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha igula sugan, isaga ayaana inoo soo koobaya. Maxamed.
Mahadsan Ismaaciil. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa bilaabay qiyaastii 9:00 fiidnimo xilliga Washington oo hadda qiyaastii saacad iyo dhowr iyo 30 daqiiqo laga joogo, waxaana uu marka ugu horreysa ka hadlay sheekada Mareykanku inay tahay mid horumar iyo adkaysi weyn leh.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never, ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
Waxa uu sheekada Mareykanku waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi. Waxaanu nahay dalka kaliya ka soo kabta dhibaato kasto soo food sorta, isla marka uu ka baxana si xogaysta. Taasina waa waxa aan mar kale sameynayno. Madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu sii leecayay haatanna uu xoog badan yahay.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listened to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Madaxweynuhu wuxuu yiri laba sano ka hor dhaqaalaheennu uu leecayay caawoon halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa iyo 12 milyan oo shaqo cusub ah, kuwaas oo ah shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweyne ku abuura muddo 2 sano ah, kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweyne xilka haya muddo 4 sano ah. 2 sano kahor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeenna, ayuu yidhi, isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xidhmaan. Waxa uuna gaadhsiiyey wax badan. Maanta oon halkan taagannahay, xanuunka COVID-19 wax saameynaa kuma lahaa hab nololeedkeenna. 2 sano kahor waxaa nidaamkeenna dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeyaha. Sa ahaatee maanta, inkastoo ay nabarro ina gaadheen, haddana nidaamkeenna dimuqraadiga ahay waxa uu yahay mid aan liicaynin oon jabaynin, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha. Waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxauu ku salaysan yahay in la maalgeliyo goobaha ay dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale 4 sano ee lasoo dhaafay. Dad badan ayaa laga tegay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin.
In my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
Isagoo la hadlaya xubnaha waa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka, ayuu yidhi waa xilligii wax la joogaa aanu wada shaqayn lahayn. Waxaa kaloo uu ka hadlay madaxweynuhu inay suurtagal tahay in dadka hadda guriga ka daawanaya inay xasuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen. Waxaa laga yaabaa, buu yidhi, inaad isweydiinaysaan inaad fursad kale helayso adiga iyo caruurtaada oo aad horay u socon karaysaan adiga oo aan ka guurin gobolkaaga. Arrintani way ii dhacday, buu yidhi, taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tegaynin, iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo. Sababta, abuu yidhi, xulashooyinka aan samaynay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya. Tani waa naqshadii shaqaalaha muruqmaalka ah si ay dib ugu dhisaan Mareykanka, islamarkaasna ay u sameeyaan isbeddel run ah oo saameeya nolosheenna, ayuu yidhi. Isagoo ka hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga, ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labada dhinac.
I think a lot of you at home agree with me and many people that you know the tax system is not fair. It is not fair.
Waxa uu qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way igu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn. Sanadkii 2020-kii 50 shirkadood oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn oo sameeyey lacag dhan ilaa $40 billion ma ayna bixin wax cashuura. Sharcigan aan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku. Mar uu ka hadlayey qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi,
we said we were doing this and we said we passed the law to do it
But people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at 30.
Wax wadi maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. Insulintu muddo 100 sano ayay jirtay. Shirkadaha daawooyinka sameeya waxaa ugu kaca $10 inay sameeyaan. Hase yeeshee shirkadahan waaweyni waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si ay iyagu u faa'iidaan. Taasi ma sii jiraysa, ayuu yidhi. Hadda waxaan ka dhignay qiimaha insulinta bishii $35 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. Madaxweynaha Maraykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. Maruu amniga gudaha ka hadlayay waxau tusaale u soo qaatay dil askar booliisi ay u geysteen wiil dhallinyaro ah gobolka Tennessee. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta. Ismaaciil,
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Madaxweynuna Goordhawid ayuu khudbadiisa soo gabagabooyey. haddaba maxaa ugu muhiimsanaa khudbadihii uu jeediyey madaxweynaha? Sideese uga falceliyeen xisbiga jamhuuriga? su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doonaa Faysal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, iyo Asad Cali Weyd oo ka faallooda arrimaha Maraykanka, madaxna ka ah xarunta horumarinta Ameerikada cusub. labadooduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota. Waxaan filayaa inaa i maqlaysaan. haddaan bal Faysal ku horeeyo, Faysal, khudbadda waad dhegaysatay, qodobo kala duwan baana madaxweynuhu ka hadlay, maxaa kaaga baxay?
Run ahaantii sida aan la soconno khudbadahan oo ah sanadkii oo mar la qabto, madaxweyneyaashu waxay diiradda ku saaraan arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha, shaqooyinka, arrimaha amniga, arrimaha caafimaadka. waxay sidoo kale aada diiradda ugu saaraan arrimaha dibadda iyo dalka Maraykanka siyaasadiisa ku wajahan. caawa waxyaabihii ugu badnaa aan filanay waxaa ka mid ahaa inuu aada uga faallan doono adduunyada kale iyo Maraykanka dhexdiisa. marka madaxweynuhu waxay u muuqday inuu waqti badan geliyey arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo arrimo khuseeya dalka Maraykanka gudihiisa, uusan aada ugu dheeraanin arrimaha dibadda oo uu ka soo qaatay oo keliya arrimaha ugu waaweyn ee ah tartanka ka dhexeeya Shiinaha iyo dalka Maraykanka, iyo sidoo kale dhibaatada hadda aadka u weyn ee ay keentay Ruushku markii uu dagaal weerar ku qaaday Ukraine.
Waan gartay. dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale, madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay in bal wada shaqeyn buu ka codsaday, bal dhinacyada markuu ka hadlayay maxaa kaaga baxay?
run ahaantii madaxweynuhu wuxuu haystay 2 sanadood oo fursad aada u qaali ah oo uu labada aqalba xukumayay. waxaa xaqiiq ah oo dhab ah uu ogyahay madaxweynuhu inuu wadada soo socotay siyaasaddu ay noqon doonto wadda aada u dhib badan oo ay iskaga hor imaan karaan isaga iyo xisbiga jamhuuriga ee haatan gacanta ku haya aqalka hoose ee dalka Maraykanka baarlamaanka. marka tani waxay gogol xaad u sii muuqanaysay inuu madaxweynuhu mar walba xasuusinayo jamhuuriga inuu diyaar u yahay wada shaqeyn. taas ayaa muhiimadda uu rabaa ay tahay, iyadoo laysku khilaafsan yahay waxyaaba aada u badan oo ah sharciyadii uu qaar isagu ansixiyey 2 sano hadda lasoo dhaafay iyo kuwa hadda u baahan in la ansixiyo.
waan gartay. waan kugu soo noqon doonaa Faysal, khadkaygu jira Asad baan u imanaya. Asadow, adiga maxaa kaaga baxay khudbadda madaxweynaha?
waad mahadsan tahay. muhiimadda ugu weyn ee caawa ay xambaarsanayd khudbadda madaxweyne Biden waxay ahayd mid ku salka ku haysa runtii u badan, aan dhihi karo 85% waxay u badnayd arrimaha gudaha sida dhaqaalaha iyo midaynta ama unit in loo raadiyo dadka mataqaanaa xisbiga Congress-ka si loo ansixiyo sharciyo waaweyn oo wax ku ool u ah mataqaanaa waddanka Maraykanka. waxa uu ka hadlay madaxweynuhu waxyaaba ka hadlay waxaa kamid ahaa dhaqaalaha waddanka oo runtii wuxuu yidhi markii aan waan imanayay meeshuu joogay maanta meeshu ay kala duwan yihiin, wuxuu ku faanay inuu abuuray 12 milyan oo shaqo oo uusan jirin madaxweynaha horey u abuuray shaqaynta leeg. wuxuu ku faanay in muddadii covidka uu baabi'iyey mataqaanaa ganacsiyadii uladii xiray khasaare aad u fara badan uu noo geystay, in maanta wixii oo dhan ay noqotay wax mataqaanaa inagu maaraysayno howlaheena adoo gudbay dib loo abuuray. wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynuhu oo ku dheeraaday runtii in mataqaanaa waddanka Maraykanka waxaan sheer bararka inflation kii mutaqaana ay shirkadda ku soo saarayo wuxuu sheegay runtii laba jeer buu erayga veto soo hadal qaaday labada jeer ee uu erayga veto soo hadal qaadayna wuxuu ka hadlay in sibriyada mutaqaana ay sameeyay daawooyinka haddii isku dayaan inay daawooyinka qaareeyaan sida ka sii ee ka waaweyn inuu vetoay veto saari doono wuxuu kaloo isagu sheegay inuu ordered is the nature iyo sida mataqaana ay science act leeyahay iyo dil kale soo yara
waan
garte infrastructure act leeyahay wuxuu ka hadlay oo kale runtii oo arrimaha dibadda markaa soo qaato wuxuu ka hadlay waddanka Ukraine inuu u dhisay alliance weyn oo NATO uu hawlgeliyay wuxuu ka hadlay inuu hor istaagay gardarrada Putin
waan garte
oo kale oo chamberka awl fadhiyay ambassadorka waddanka Ukraine oo qayb ka ah mataqaana ay hadalka wuxuu sheegay markuu imanayay xukunka in la dhihi jiray China waxay la dhaafaysaa awooddii Mareykanka ay hoos u socotaa China soo kacaya wuxuu sheegay taasi ay meesha uu ka saaray wuxuu sheegay inuu u sheegay madaxweynaha mataqaana China ay sayniyeen shaayay inuu mataqaana uu competition ka dhexeeyo Mareykanka wuxuu ka hadlay Brunkii baankii dhaweeyto oo national security ee Mareykanka mataqaana threat ku noqday runtii ama xatar ku noqday wuxuu rasheeyay inuu arintayda ay mataqaanay halka gaareen
waan gartay waan gartay aan ku soo noqon doonaa asadow aan Faisal bandib ugu noqonayaa aan Faisal oo ma isleedahay in madaxweyne waxad moodaysaa caawa sidii asad laftigiisu uu carabaabay adiguna aad carabowday inuu xoog saaray dhinaca siyaasadda gudaha gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ma isleedahay fariimihii ay dadweynuhu isweydiinayeen uu ka jawaabay madaxweynuhu markaad khudbadiisa eegtay
run ahaanti in madaxweynaha waxyaabaha ugu badan ee haatan oo aad uga baqdin qaba isaga iyo xisbigiisuba in sanadka 2024 waxa weeye arrimaha dhaqaalaha in waxa uu madaxweynuhu dhowr mar ku celcelinayay arrimo badan oo qaarkood ay ahaayeen weeraro uu ku qaaday si dadban iyo si toosan xisbiga jamhuuriga in qaarna ay ahaayeen arrimo uu soo bandhigay oo taalaftooda dadka siyaasadda indhaindheeyo isla markiiba khudbadaha la socday ay qayb ka mid ah waxyaabaha uu soo bandhigay ay deeninayeen oo ay ka mid ahayd arrinta uu madaxweynuhu ku sheegay in 522 in maamulka isaga ka horreeyay oo isu dheelitirka in miisaaniyadda kor u qaaday oo xagga dhaqaalaha taas macnaheedu ma ahayn arrin sax ah waayo 200 oo sano arrin isu soo taraysay oo ay miisaaniyadda madax siirinku ay kor u kacday ayuu wuxuu ku weeraray inuu 4 sano hore madaxweynuhu ka horreeyay uu sameeyay waxaad kaloo moodaysay madaxweynuhu inuu mar walba ku celinayay inuu soo dhimay sicir bararkii laakiin taa lafteedu in weli sicir bararku ma joogo inkastoo uu dib u soo dhacay oo gaaskii ay dollar iyo bar soo dhacday sidoo inoo sheegay madaxweynuhu weli laakiin waxaa jira sicir barar aada u sarreeyo xagga maciishada iyo kirooyinka guryaha taa waxaad moodaa inuu ka warwareegay
waan gartay qodobka kale muhiimka waxa weeye laga yaabo dadka qaarkood inay u dhegtaagaan marka laga saaro arrimahaas laga yaabo xisbiyada laftigooda inay ku kala aragtid weyn waa arrimaha cashuuraha wuxuuna sheegay in soo hadal qaaday shirkadaha waaweyni inaanay bixinin cashuuro islamarkaana u dhowaan saxeexay sharci uu doonayo in 15% ay bixiyaan isagoo sale u soo qaatay 15 shirkadood oo ilaa $40 billion macaashay sanadkii 2020 wax cashuura bixin marka aragtiyahaas oo kale ma kula tahay waa kuwa uu dareenka dadka kusoo jiidanayo maadaama khudbadiisana aada ugu xusay inuu dhisayo muruqmaalka ama qeybta dhexe ee dhaqaalaha oo uu doonayo dadkaasi inay kor soo kacaan
run ahaantii sida aada la socoto arrintan canshuuraha waa arrin ay aada labada xisbi isaga soo horjeedaan waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka haatan talada dalka haya uu arrintan fududeynayo waxa uusan ka hadlin arrimaha ay aadka dagaalka ugu jiraan jamhuuriga oo ah 87,000 oo shaqaale ah oo dadka canshuurta xareeya baaro oo dabagala sababtoo u shaqaaleeyay arrintaa gebi ahaanba kamuu hadlina wuxuu xoogga saaray shirkado 15 kaasi aad u sheegtay oo aan bixin canshuur waxa kale oo uusan madaxweynuhu ka hadlin shirkadahan canshuur siyaado ah haddii lagu soo kordhiyo dhibaatada ay u geyn karta dhaqaalaha Mareykanka marka waa fikrado badan oo laysku hayo qofku inuu canshuur bixiyo iyo in dhaqaalaha Mareykanka la burburiyo waa laba arrimood oo labada xisbi ay aad isugu hayaan madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuusan wixii $400,000 ka yar sameeya uusan canshuurta ku kordhinayn laakiin waxa isweydiin mudan inuusan ka hadlin 87,000 qof
ay shaqaaleynayaan cidda ay baari doonaan. Waan gartay. Waxaan u tegi doonaa Asad, adiga dhinacaaga bal arrintan cashuuruhu oo kale waa arrin aad labada xisbi ugu kala aragti duwan yihiin oo kale. Ma isleedahay wuxuu tusaale usoo qaatay inuu shirkadaha waaweyn 115 cashuuri doono, taasoo ah xadiga kalkaalisada caafimaad oo kale laga qaado. Arrintaas oo kale ma kula tahay mid dareenka dadka soo jiidanaysa way tahay, bal waad maqlaysay fikirka Faysal?
Madaxweynuhu horta bayskiisa ama taageerayaashiisu waxay u badan yihiin dadka leeyahay blue collar ama working class people, dadka shaqeeya ee caadiga ah, xisbiga dimuqraadi inta badan macalimiinta, firefighterska, booliska, mataqaanay shaqaalaha caadiga ah ayay u badan yihiin dadkaasi odaba dimuqraadiga taageera ama bayska waa maraynka oo dhan. Wuxuu si toos caawa u sheegay runtii inuu mataqaanay uu soo saari doono sharci, sharcigaasoo mataqaanay baanashkareyn doona ugaarsanna doona kuwa or markuu yihi 200 billion ay ka mariya faa'iideen oil iyo waxaa ka shaqeeya energy 200 billion dollars. Wuxuu kaloo sheegay baalqabeenihi inay bixiyaan cashuur ka yar cashuurta ay bixiyaan macalimiinta ama dadka dibdibidka. Markaas wuxuu sheegay inuu samayn doono sharci la dagaalama ninka mataqaana loopholiska kasi yaqaana sida ogtahayna dadkan corporate america ama mataqaana billionairesku waxay yaqaanaan sharciyo ay ku garamarayaan ee cashuuraha bixiyaan.
Isla
wuxuuba sheegay waa sida u yiri luub holiska samaysay ma ka faa'iidaystay. Markaa wuxuu runtii caawa dagaal u cadaystay in kambariya soo saaray daawooyinka oil energyga iyo waxaa la midkay uu mataqaanay bilyan sadaar oo sameeya cashuuraha mataqaanay aan bixinin inuu mataqaana uu shaqaa ka qaban doono administrationkiisu. Republicanku ku buuqeen runtii caawa jambarka uu fadiyey meesha uu fadiyey waxaa ag fadiyey ninkii Kevin McCarthy xabibka la doortay Republicanka last year sanadkii hore waxaa fadiyey gabadha Nancy Pelosi oo ayadoo ahay speakerka. Markaad aragto markasta waxaa istaagaysay madaxweyne ku-xigeenka Harris laakiin markaasi uu fadhiisanayay fikradaha hore ku raacsanayn oo dhan. Markaa arkaysiis mararka qaarkood lagu oranayo arrimaha policy-ga ee dhaqaalaha ama taxiga iyo qaabka uu hadlayo doonistii in badan oo ka mid ah runtii xisbiga dimuqraad ee Republican kuma raacsanayn, laakiin wuxuu isagu la hadlayay una gobol xaaray eleshanka soo socda iyo xisbiga dimuqraad iyo mataqaana jijinkoodu waxa uu yahay iyo waxa mataqaana taageerayaashiisa ay rabaan.
Su-aasha ugu dambeysaan Faysal siin doonaa Faysalow, marka laga eego dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, maxaad si leedahay madaxweynuhu wuu uga gaabsaday inuu qodobo badan oo muhiim ah inuu ka hadlo oo laga yaabo dadka qaarkood inay su-aal iska weydiinayaan? Waxaana inta badan caado ahaan jirtay in madaxweynayaashu ay khudbadoodan oo kale ku xusaan siyaasadooda arrimaha dibadda iyo waxyaabaha dad shacabka Mareykanka iska weydiinayaan.
Run ahaantii arrimo badan ayaa ilaa maanta laga faallaynayay iyo hadda markuu khudbadda jeediyay kadib. Madaxweynayaashu mar walba waxay tusaale usoo qaataan guulaha ay gaareen intii ay xilka hayeen, khaasatan sanadka u dambeeyey. Waxaanad moodaa in aan guulo waaweyn oo hadda madaxweynuhu uu sheegan karo uusan arrimaha dibadda ka gaarin, khaasatan dagaalkan Ukraine oo ilaa hadda sidii la moodayey aan noqon. Sidoo kale arrimahan in la xakameeyo in awoodda sii ballaaranaysa ee dalka Shiinaha oo uu madaxweynuhu ugu yeeray inuu rabo inuu tartan la galo laakiin uusan colaad la gelin, taa lafteeda ayaa ahayd meesha keliya oo uu islahaa waad weerari kartaa. Laakiin haddii la fiiriyo arrimaha dibadda ee ku wajahan wadamada dariska la Mareykanka, khaasatan Mexico oo dad badan oo ay kasoo gelayaan, haddaad fiiriso arrimaha Yurub, haddaad fiiriso arrintii Sacuudiga ee uu ku fashilmay iyo Middle Eastiga, waxaasoo dhan ayaa waxay keenaysaa inuu soo koobo keliya meelaha uu islahaa guulaad ka gaadhay keliya.
Waan gartay. Adood Mastayn, waxaan kusoo gabagabeynayaa Asad, haddaan hal daqiiqo ku siiyo aragtida isla su-aasha aan weydiiyey Faysal, maxaad ku daraysaa?
Madaxweynuhu wuxuu runtii aada ugu faanay arrimaha dibadda markay noqoto in uu hor istaagay weerarkii gardarrada ahaa ee Putin ku qaaday Ukraine. Wuxuu sheegay inuu dhisay coalition ama NATO in uu dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba u garab istaagay. Wuxuu sheegay inuu Mareykanka ku taagan yahay inuu ka hortago waxa la yidhaahdo gardarrada ama iyo kirdikarsifada. Wuxuu sheegay inuu markas difaaca iyo dimuqraadiyada, wuxuu sheegay inuu markas Mareykanka ku taagan yahay inuu difaaco madax bannaanida wadamada. Wuxuu sheegay oo si mataqaanay aad ugu sheegay inuu yahay tijaabo lagu soo qaaday world orderka amu waxay dhahaan mataqaana qaabka hadda adduunka u socda dagaalkii dawlaadka bacdi.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Asad Cali Weyd oo ka tirsan ama ka faallooda arrimaha Maraykanka, madaxna ka ah xarunta horumarinta Amerikada cusub, iyo weliba Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Labaduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota. Halkaad kala socoteenna waa idaacaddayda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga v o ayaad nagala socoteen. Goor dhowina waxaad dhegeysateen khudbadii iyo warbixinadii iyo faallooyin ku saabsanaa khudbadii madaxweyne Joe Biden uu ka jeediyey golaha Kongareska. Qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobollada ayaa qaarkood haatan waxay bilaabeen inay ka falceliyaan, sida guddoomiyaha gobolka Arkansas. Haatanna dhinacii heesaha iyo gabagabada idaacadda ayaan jileci doonaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaanka Cumar Dhuule ayaa idinku soo maqan. Cumar Dhuuleena wuxuu gabagaba u yahay idaacadda iyadii subaxnimo. Aan idinla socodsiinayo noo Ismaaciil Xuseen Farjara. Tan iyo intaad idaacadaha iyaga ku xiga ku kulmi doontaan, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Malaa boqol jeer bayaa.